dahabkalood gudmaanyo waliba dad ka siyaana ii magaalada horanka aan sii noolata sada elboorada wankirisa saldhigan resinsi magaalada kisaaqataragahayto oo jirda jirdii todobaatiisinsiyatiisina ka dhisanaayo ini magaalada iska fsheego horumarin unisha afghanistaananka dowlad ahaan mise dowladda hoos haddii aanu ku hadal odiishi anahay muddooyinka shirar badan aanu qaadan ini magaalada bilcajabka markaa si degdeganna ku shakay iska walanqabsoy waa ku shaksiga minkuusile laakiin waliba aan ka baabushooday muddi digaani si degdegayni oo magaalada halkeenaayokuna kahayna noolanniya dinaanka iyadan bato rajadaaneeta kasiibaada saldhigaaragi